kulanti wacan dhegaystayaal soo dhawaad halkan ayaanu yaglaelnay codsiyo badan oo aad nala wadaagteen awgood. Sidaas daraaddeed, miir waa kulan dhegaysi oo soo gudbinaya wax kastoo la xidhiidha kasmada iyo fikirka aragtiyaha iyo kubicintooda si miyirin ah. Waxaanu door weyn oo taagteeda ah ka qaadanaynaa horumarinta wacyiga bulshadeenna. Falanqayn, sheekooyin, aragtiyo iyo faallaynta buugtu waa bu'da howlahayga aan halkan u yagleelnay. Hadba dhegeysta, waxaad naga dhegeysan kartaan si guud haddaad sidato mobilada ku shaqeeya Androidka Google Podcast. Haddii aad sidato mobilada Apple-na, waxaad naga dhegeysan kartaan si fudud Apple Podcast. Dhegeyste, intaa marka laga tago, waxaana laga heli karaa dhammaan abiska Amazon Music, Stitcher, Pocket Casts, Listen Notice, Player FM iyo Podcast Index.